ajikiru banda burubeko andrepa banda burajikiru rahu burubeko aka karila unity arufu management arufu record is straight away we go this is what I do we know
Omuziki na masayo, wakadugo na maswagaro Tunakuja na masayo, harufu maneji mene machuani wewe baby Omuziki na masayo, wakadugo na maswagaro Tunakuja na masayo, harufu maneji mene machuani wewe baby
Imbazia imbaziri imba aro imba mudi imbazia imbaziri imba aro imba mudi imbazia imbaziri imba aro imba mudi imbazia imbaziri imba Imbatia misendendai Badia misendendai Wagadugu misendenda Jino hamu misendenda MC Gabuji misendenda Ivaniji misendendai Kanibi misendenda Noxi misendenda Man College Fasi misendendai E misendendai Asimbazia imbaziri imba aro imba mudi imbazia imbaziri imba aro
Omuziki na masayo Wagadugu na maswagaro Tunakuja na masayo Harufu maneji mene machuani wewe baby Omuziki na masayo Wagadugu na maswagaro Tunakuja na masayo Harufu maneji mene machuani wewe baby
Jebadi mani wakadugu njaba kakasa na sanga chali ya tute walibane kabala kana Boy ya ntanse kunyumiza suli za baba na kakambira nzebadi mani ya rufu mane jime
Eyo ndia manambalo, eyo lala manambalo, madia nebo manambalo, ayesuza manambalo Tabase pia ni manambalo, kaya vupia ni manambalo, California minambalo, iyo orosi minambalo Papiri nebo minambalu
Omuziki na masayo Wagadugu na maswagaro Tunakuja na masayo Harufu maneji mene machuani wewe baby
Omuziki na masayo Wagadugu na maswagaro Tunakuja na masayo Harufu maneji mene machuani wewe baby
Harumasa
Fire Ita San Isidro Aligonia Jiriba Boy
Jambere
Misendendai Madani masendenda Iriko ni kagamba baba Kani itenga mi masaba Heya ya chati onziba Mini onjezo ba marua Njila ni kaatiba Madripi indio ba mafindiba Inenga mi mamilesi Hai Heya gozi kile imba tepleri Milo afukite lalusi Kini tapase ya derari seguli Kini chiba imadibo onjo Aguli demi arisi Inda mi vurmi ma style isi
Waya se
Omuziki na masayo Wagadugu na maswagaro Tunakuja na masayo Harufu maneji mene machuani wewe baby
Omuziki na masayo Wagadugu na maswagaro Tunakuja na masayo Harufu maneji mene machuani wewe